sala yo, eno sala yange, eno ye sala yo, eno sala yange. Omoyo wa mukama, Yesu yali na manyi, gaba kujja mu ordinary na kuteka mu first class. Omoyo wa mukama, Yesu yali na manyi, gaba kujja mu ordinary na kuteka mu first class. Ensozi zola ba muganda wange zigulumide, zijja kukakana oyingire mu first class. Ensozi zola ba muganda wange zigulumide, zijja kukakana oyingire mu first class. Omoyo wa mukama, Yesu yali na manyi, gaba kujja mu ordinary na kuteka mu first class. Omoyo wa mukama, Yesu yali na manyi, gaba kujja mu ordinary na kuteka mu first class. Omuyaga gola wa muganda wango kwetolode, kujja kukakana oyingire mu first class. Omuyaga gola wa muganda wango kwetolode, kujja kukakana oyingire mu first class. Omoyo wa mukama, Yesu yali na manyi, gaba kujja mu ordinary na kuteka mu first class. Omoyo wa mukama, Yesu yali na manyi, gaba kujja mu ordinary na kuteka mu first class. Esther ni modoka iba bona bona okusaba nokusiba kwabaleta mu first kirasi. Soma Esther ni modoka iba bona bona okusaba nokusiba kwabaleta mu first kirasi. Omoyo wa mukama, Yesu yali na manyi, gaba kujja mu ordinary na kuteka mu first kirasi. Omoyo wa mukama, Yesu yali na manyi, gaba kujja mu ordinary na kuteka mu first kirasi. Omusajja Yusufu muganda wange yabonabona, naye nkomelolo kyamuleta mu first class. Omusajja Yusufu muganda wange yabonabona, naye nkomelolo kyamuleta mu first class. Nyikira okusaba awamu n'okusiiba, ojja kuwangula oyingire mu first class. Nyikira okusaba awamu n'okusiiba, ojja kuwangula oyingire mu first class. Nengere mbagayo eri first kirasi, no mukyala gofunye first kirasi. Nengere omwani gofunye first kirasi, wekuba nokuzala kuzalire first kirasi. Kubengalo na karulunga tusanyuka, omoyo wa mukama tugadde mu first class. Kiwa kuba kutulo tulenga mu first class, kwa kuba kufuga ufugenga first class. Musanyuka nyo omukwano gwame mujaguza, ekitiibwa kyonna tukiyitule tukiddize mukama. Byonna byakola mukwano first class, gwe guba mulimo ofune first class. Nokutambula otambulirenga mu first class, yona first class, kubanga first class. Producer wange mukwano oli mu first class, otabuda omuziki mukwano mu first class. Yona yoyagala yona mu first class, sanyuka ojaguze kubanga oli first class. Soma Esther ne modoka iba bona bona, okusaba nokusiba kwabaleta mu first class. Soma Esther ne modoka iba bona bona, okusaba nokusiba kwabaleta mu first class. Omoyo wa mukama, Yesu yali na manyi, gaba kujja mu ordinary na kuteka mu first class. Omoyo wa mukama, Yesu yali na manyi, gaba kujja mu ordinary na kuteka mu first class. Omoyo wa mukama, Yesu yali na manyi, gaba kujja mu ordinary na kuteka mu first class. Omoyo wa mukama, Yesu yali na manyi, gaba kujja mu ordinary na kuteka mu first class.